Let's go.
Anuna chongo. JM pushback. Fweba umeva fishi di kiti.
Daimu. Chinangu ya minge taimu. Gangwe manakwa minge taimu. Chinangu ya minge taimu. Taimu, 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 taimu. Chinangu ya minge taimu. Gangwe manakwa minge taimu. Chinangu ya minge taimu. Taimu, 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 taimu. Mungu na kuipanga pise Gangwa tala hama kawa nguwa kwaka hamu ize Uno mwaka mwanenye kuwangila nguise Nguwa kula hana lola cha sangile lungu seze Ano makumbi nguli na kununga chola Momo cha sangile mutu wa kushika jishila Amovia kungu kwa tanyivye kanyi Mungu imanyi na mujile nukwe kanyi Mind set ya miyapange chinyanga Kutala kulutwe kulika nyama nguwa kununga Momo ya focused mind nguwa tunga Nguwa kununga success cha kuhona na wanga Wasata na lola lipeke Nguna kununga chola nguwa kutonda cheke Sweet for sweat ya mingwa izanga keke To be woman drenge ya numa tonda cha keke Daira, let's go Chinangu ya minge taimu Gangwe manakwa minge taimu Chinangu ya minge taimu Taimu, 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 taimu Chinangu ya minge taimu Gangwe manakwa minge taimu Chinangu ya minge taimu Taimu, 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 taimu
Time, life is short. Already my foot up, I am a pull of coat. In a chinja or pali berry moti, while the sibama sikumbila beka mi goat. Golo kosima in bekesa di ensen in a rupa sibanga sito bela machi sense. Penny di muaso madaje kuchitente, na manja kalama manganda lama kuchitenge. You waste mine, you gotta pay for it. Before tayambo baza ucha e commit. Mapoko yangalenge wacha vomit. Inga siti kamba pali mangucha chinja topic. Nidi pe time, yo papa tida shuri. Olo yo beefing na Naomi. Fusa bali close, they know me. Sini matora rekta fa ushiro, end of story.
Daimu, chinangu ya minge taimu. Gangwe manakwa minge taimu. Chinangu ya minge taimu. Taimu, taimu, taimu.